yande joni tori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jam woni e moɗon sumana amadou ko janganta habaruji ɗi endan en kalan hande nde fil habaruji ɗi endan ni fawarjo yimɓe goɗɗon gaari ko wattodo gayonndo mo teje kippiteke luumo wiyetego colman wonana nder leydi bankilaro e région mo tillabiri leydi amérique hoƴi laawol wurtade fedde leyɗe duniya hawjinde filla jande kañum e fawarjo andal e fina tawa adaji wiyetede unesco hande yewtere men pinnol studio kala no daara filla safareji ko watte yaade e seere ko nanguto en ɗi rewɓe ɗum ndu konna en kalano en nanano ɗum wonte luumo fawar jondu konnani wuuro wiyetego colman wonana hono kiloji capannayyi ɗiɗi hakkunde muɗum e fawar jondu konna soɓɓirta enan leydi bankilare région mo tilabir ɗon wonto yimɓe ko watta noga e mbaɗɗiɓe moteje gaari kippiti luumo ngo endan ɗum ndu kondanni fawarjo luumojo goto wiyama nawneke e majjum on joni doctorore ton endani hono teera omo sawro donc nawnane nde du kondam malfan on ko fiɗa min noddi fawarjo ni bandima adama dawaci noddi mbiyeteɗo barmini kaboy latiɗo kañum préfet mo département bankilare fa lattinana en hono haalaka no ɗum waɗiri
kenga ley wakkati yamde jeenayi yaade yamde sappo min andinama e wi'ede ko moteje sappo nananama ɓe ƴuwana lamzaga ni koɓe panti wendu teliminia ɓe gari colman koɓe jotti colman ne ley yamde ɗiɗi ñalawma no emin taji capanɗe tati ɓe tumbiri luumo ngon ɓe mbi to bagoto soño ko watta leere muɓɓo na ko lanaji piroji ɗi jotti nden koɓe kuli ɓe doggi tawi ɓe koƴi guineji koɓe kocca kamɓe ceede koɓe teti commerçaɓe ɓe farjankinage ley gorurol gom hadde wamde noon sogeji ɗin kewtiɓe ɓe doggi ɓe boppi moteje maɓɓe e haala ka kalten ka miɗen godi moteje jeegon ko ɓe doggi ɓe boppi min keeɓi carte d'identité nin ɓe tato neɗɗo dursu goto mo duuɓi capanɗe tati e jeɗɗi gom e neɗɗo takirta bancilare colman waɗaka nokku kulƴiniɗo amma ni min koƴƴan lawol e hadde yahano warta moteje nder nokkure nde
hawrina nayyi ɓerɗe nde fawara jondu konna wiyeteɓe avocat on jingono yimɓe dow laawol sariyaɓe leyɗe afrique kañum e leyɗe goɗɗe jeyaɗe leyɗe duniyaru kandu fuɗɗama keñan ɗo enen nder gallure ñemey ɗum ndu konnan wonnana e dow filla fawara joni ɓe gaɗan yewtereji kewɗi fayade sappo e joyi lewru gonɗo wiyetede octobre ndu endan maître fawara jondu konna mbiteɗo hono buddal e fred moulullo goto e fawara joni wonɓe le hawrinde kamɓe avocat ɓe leydi niger nani ko haalani bandim tarnano fuude ahmed subaka o dow filla hawrinde nde
nous ne sommes pas venus pour traiter la thématique seulement mais
mine min garay haalude do hore haala hawrinde kantan amma fa heɓe min fuu hawtade e pelle walloje ɗen ƴewtino e jangude laabi kanɗi tokkede do filla durwidol dillanɓe leyɗe ɓaleɓe yaade leyɗe tubakoɓe ɓen durwol ngol do hawtude e yiitugol hakkeji maɓɓe gam kamɓe dillanɓe leydi ɓen no godi fedde durwonore ɗum e yiitude hakkeji maɓɓe ndenne to tawi ɓiɓɓe leydi tokkito wadde gollirɗe mawɗe ɗe leyɗe e duniyaru ɓen yimɓe calo daranade e yiitude hakkeji maɓɓe ɗi laabi laamu
darniɗiconventionnational
caggal majjoni minen andi ɗan wiide leydi amérique haali keña nde wiide ke kañum wurtake e ley fedde leyɗe duniya wiyeten unesco hawjinde filla jande kañum e liggunɗum ngol andal e fina tawa e aadaji ɗum ndu kono ɓe mbi e ley darroɗe hitande heer duuɓi nanɗe sappo e jeego nde e sappo e jeetati nde woni ko wurtago maɓɓe ngol tabitoyto nenne kaydu leydi men niger wala ko haalta dow ɗum endan caggal mum du konnani hannde nde endan min jewuddi e fawarjo nde tréginal kawjiɗo filla ko darto fina tawa aadaji meɗen moɓol muɗum mbiyeteɗo moussa harou o haalani bandi moussa hasan hono ko ɗum woni ko ɗum wawi waɗande leydi niger saabu o holli wiide ɗum waɗata fu baasi
du point de vue gestion par rapport à patrie
do filla kawjaki kulle duniyaru laatiɓe himɓe fu jeyɗum ɗen fedde leyɗe duniyaru hawjinde kulle tarifi no wondi sigila kewɗo dow mum leydi niger no tawa ley sigila nayaɓo ndenne ɓurtaki leydi amérique wala hunde ko ɗum rimanta leydi niger sanne amma ni ko woni hen leydi niger no gollida e leyɗe amérique caka pelle e pelle ley fedde unesco nde far filla fina tawa e jandeji ɗum hunde noon ko feccidite e nimɓe fuu laatiɓe no tawa nder mum no godi du lawol e halde dow majjum
exprimer leur point de vue
no wontede faaro joni hono tawna dogan duuci fedde remoɓe goɗon joƴƴinama ndedu kono joƴƴina kan a gam batte heɓa wadda balla muɗum yaade filla ko darta bonnereji ko watto hara filla remoɓe e duroɓe hara guese e ko nandi e muɗum no tawa nder mabɓe du lamɓe fina tawa kañum e joruɓe koni woni koni ko hawri e nde ɗo hawride Alhaji Issoufou Maizama kañum wonno hono ɗiɗaɓo hawride enda nani ko haalni bandi min mbiyeteɗo Abdoulaziz Aziz ɗan yumma ton en nan dogan duuci
woga kungiya aikin da muke son tayi
mana gollal fedde de woni durwidol e kisinol nimbe torraji gom denne fedde de hanana joƴƴina laabi yaade to saru siji ɗin duroɓe e remoɓe e horeɓe ɓen gam hisinde nimɓe rafi potal le wakkati mo gonɗen o ɗum du heɓa tawɓe potal naati caka duroɓe e remoɓe nder arewam nde goji gon rafi andal watta ko nimɓe no kiitano ko e mum ɗum waɗi ko fedde nde no ɗon waɗa kumpi pintinol do majjum wona gam neɗɗo bonninanama watta ko hitano hoore mum eɗen tawa ley leydi gollidori e laabi saria no woodi laabi saria joƴƴinaɗi nde neɗɗo bonnanima fuu no woodi to jata jomnoɗa ɗum ley laawol ngol kumpintinol ngol wonno waɗe wakkati fuu nde bononda gam waɗi no woodi laabi laamu joƴƴinaɗi do saria majjum
nonni faaro jon dukonɗan ni hono hawride na mbiya dukonɗan joɗo kaalen conseilléɓe ɓe leydi arlit ka en dukonɗan ni hono ɓe kaali dow filla ko darto hono golleji na mbiya du campanie ji hono kawoni kominake somayir en enɗan tawa to enɗanni goldoji areva hono laabi ɗi hoyi dow filla ko darto ɓuytugol jama'aji golloɓe na dukonɗa e kullantereje goɗɗe nenene kadi ɗum wadde faaro joni sawar wanda ɓe kollayna dow filla ko darto ni hono golle ɗe enɗan na du en mbiyan campanie ɗi gala noon kokka ko hani hokkude eɗe commune on enɗan subaka o gongo mahamad ɗan tani o noddi e dow téléphone mbiyeteɗo faaro joni du Adrahamani Mawli laati kamo maire mo Arlit o fammini hono ni enɗan
campagne ji kominak e somayir milanano ko dokkukol junngo dow ɗerewol gaɗagol nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego filla janngele no ɓuytete illune ko sarusi kawjiɗo filla joɓol janngele e ministére hawjide filla arzuku leydi on gatti juuɗe mum nder mum campagne ji ɗi mooyi bayarde leydi niger to suudu saria ndu tawi du filla dekkol junngo dow ɗerewol gaɗagol caka leydi niger e campagne on gomnati leydi niger hisake daari kono hani campagne ji ɗi joɓa janngele ɗen nani du campagne areva on wi yoɓata janngal ngal kuungel ɗiɗaɓel ngel min jiidi e hooreɓe campagne ji ɗiɗo ma ɓe mbimin ɓe tawda e saɗormaji sanne allah e rafi coggu iranion ngu ɗum waɗi ko ɓe aadi wadde sigila keso nder duuɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati min kaalaniɓe hunde fuu ko suulimi komin on ɓuritanpoyde
nonni hawride hono himɓe laatiɓe kayde konnan tawdaka e golle taɓe tanɗan région mo agadaise kamɓeɗe ɓe kaali dow filla kaaɗo ko darto campagne ji ɗiɗi kalɗen dow muɗum somayir kominaka goldoɓe areva dow filla ɓuytol golloɓe e fande ɓuytugol golle ɗen e hoore muɗum ndenene ka himɓe ɗuɓe kolli wiide ke ɗum ɗo se waɗi fuu na laatake tampirno enɗan ko ɓeydon to yaade e himɓe région laatiɓe tawdaka e golle ɓen enɗan sembe kettinoɗo nanon fawara joni goto e mabɓe ɗo won mbiteɗo Almahadi Sid Mohammed laatiɗo kañum enɗa woni hoorejo hono fedde mabɓe nde
c'est avec mépris vraiment que nous avions
mettelgal ɓernde min gondi sanne e laawol kesol ngol min nani yiɗa hoƴede ɗum metti sanne ɗum woɗa e ba seeɗa e laawol ngol campagne kawjiɗo filla arzuku yiɗi hoƴangol ko hunde ko laati wonno wallamin so ɗon miccito illu ko wanno to campagne immuraren on ɗum miɗo miila ɗum waɗi ko ɗum rimani sanne far ɓiɓɓe leydi kasi ndeni campagne areva wino ɓuytan golleji gonto campagne somayi ɗum hulƴinake ngol laawol koƴangol no waddan saɗorma mawɗo ko warta ɓeydito e ko imura ren ɗum far sukaɓe ummatore ɓe région agadaise ɓe hunde noon ko warta ɓeyda e torraji mawɗi tawaɗi nder région agadaise on kasi
no wontiri fedde fiyoɓe baalɓe waɗa e duuɓi sappo e jeeɗi jaaɓe leydi niger ɗum wonno mena o noonni tawaɓe no wonno tewta dow filo ko darto tewtoto coupe mawɗo mo duuni yarto enna enda ko wonno waɗe illu jeego lewru ndu enda eɓe goni e hoore mabɓe ɓe goni ɓe piyadu joni ɗo kalte ɗo enda ɓe goni ɓe piida e himɓe brésil de tamani himɓe brésil ɓe wattiɓe ɗiɗi ɓe gatta fe gotel kamɓeɓe leydi niger
Studio Kalangu.
Sigilaji Studio Kalangu.
Agades.
Do Radio Sara.
Lamba chapande jena ejeti FM.
Alit.
Do Radio Kausen.
Lamba chapande jena enai FM.
Gingimi.
Do Radio Dilerem.
Lamba chapande jena ejenai FM.
Kabalewa.
Do Radio Mambio.
Lamba chapande jena ejenai FM.
Dogonduti.
Do Radio Dallon.
Lamba chapande jena didi topere jetati FM.
Walam.
Do Radio Baru.
Lamba chapande jena ejoy topere go FM.
Tera.
Do Radio Liptako.
Lamba chapande jena ejetati topere jetati FM.
Dokoro.
Do Radio Muria Dakoro.
Lamba chapande jena ejoy topere go FM.
Nyamai.
Do Radio Scott Mukartaji.
Lamba chapande jena topere jetati FM.
Madawa.
Do Radio Sarawnia.
Lamba hembre didi topere go FM.
Tanut.
Do Radio Damergu.
Lamba chapande jena ejenai FM.
Studio Kalangu.
Na wantiri yewtere meda yorno kalden pindino ndani studio kalangu nondara fila hono fawarjo nini lewru itanda le duniaru gambate durudugol esere kwa nangote endi dundukonda nile nijion tawa ile le enda sabusia njewi huno lati nilati sakula hande wakari mokalte enda haru fila kwa ndarto harewbe nyewirobe haru endi ding enda huno enda ndu fawarjo nduko safari mutno lati na sati sane wakari mokalte o kano wani be kweli yukambe andupe wide kye honet na hantewe ya wa ya de holloide yewene hono yala serne fudde endu na fuddai kanyo safari bonde fu mangunde enda docteur dille isimu ha kanyo wonno fawal isimu ha kan wonno fawar joni goto e sawrobe hono ne kay serde enda nani ko haali e do filla majjum o haali kan woni bandi mi jatta mako jallo maryama kenda kettini nane.
Dans le cas où on découvre une boule déjà dans le sein, c'est des stades.
De bore tawam der endu joom denne hanu nyaw sere gu je akenu niya de ni dun yottake do nyawtol joomu hoya nu yaadidu gam duudal safar den fu hebata ko do der leedi Niger de ni Allah wadi dum famini lawi nyaw sere gu to tiida joomu nyawti toppo pamaroy gum tawete do endu joomu kanko do huttete itte fotay do endu dum fu itte to tobbe den ittama joomu nyawtan do der leedi meden Allah e lawul lamu leedi adangul do filla nyawtu nyaw sere forba himbe gollante safareji din tan joomu sotta minen tawabe der fedde walliroobe nyawbe nyaw sere de debbo on wala bawde sodude safare den miden tefa walliroobe gum balla debbo o soda safare den der hopital wala tammal gal joomu yobanta golle de nyaw gum fuddi sattude safareji gum no gade nata der iijan joomu gam worode bibbe nyaw gum to tawa fu der bandu joomu golal galdu no yaadi kan jeddije tati warde jeddije tati gal wadete fa dum huuba lebbi ujune sappo laso fa hemre joomu yobata e lawol fu bawo dumdu no wodi gollal gade tengal gum gam nyawtude nyawdo on laytol gum middete do to hutta ton dundu gam wulude bibbe nyawgum amma dun nawa ba laytal gal no nafasanni gam kuttol gol oreden tan ittata denne kangal warta war bibbe nyawgum laytal gal du wala do der leedi meden dubire atani ko suudu maggal fuda nyibede amma fa hande golle den ciway amma hitane wadai demin gattai dane dum wallira ko watta golle den timma ganno nawi sanne neddo endum itte gan joomu nyawte sey bore gon fuda don de heppato nyawte himbe paama ko worbe du no nanga nyaw sere gu do nyawbe sappo atawan dido ben fu no worbe mido watta dane du e gomnati ko watta o ummo o daru gan nyaw sere gu nyalomo wadai mugulataaki ajal debbo gomna gorko gon.
Et pourtant tous les jours on a des femmes qui meurent de cancer et des hommes qui meurent de cancer.
E do dum won ko habru mi fulfultili hande seyni wi'a keddi jam ar waddum ballagam mi hono wi'a to assalamu alaikum alayti altiner to nanto habru je fulfulde balante jamwali
studio kalangu
der galunyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mainasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jena fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jena e jena fm
damaske
do muriar karkara
lamba chapande jena e jetati fm
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jena fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy fm
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu.